Kakarani Senguzima Kagoba, President, aka State House and Corruption Unit, katandi sokuteka ekiragiro kya President Museveni mu nkola eky'okunoonyereza ku vulugu agambibwa nti yeetobeka mu kuddaabiriza kamera za poliisi ne kampuni yaweebwa omulimu guno n'etuuka n'obutafuna ssente zaayo obuwumbi 3 mu 1 n'obukadde 3 mu 7 wadde nga zaafulumizibwa. President Museveni yawandikidde akakiiko kano era n'akalagira okukola okunoonyereza ku bakungu ba ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga ne poliisi tibandibanga beenyigira mu vulugu ono. Mu bbaluwa ya President Museveni gye yawandika nga 23 omwezi ogw'okutaano omwaka 2026 eri abadde akulira abakozi ba gavumenti Lucy Nachobe agamba nti yafuna alipoota okuva eri abadde minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja Jenu Kahinda Otafire nga yeemulugunya ku buli bwenguzi mu ministry omuli endagaano ey'okuddaabiriza kamera za CCTV ezaateekebwa ku nguudo. President yalagidde omuteesiteesi omukulu mu ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga Lieutenant General Joseph Musanyufu era